uhambo lolwimi.
The journey of the language.
Ndlela ya ririmi.
Lwendo lwa luambo.
Intoni
leyo? Leyo imvelaphi yawo.
That is my genesis.
Hezo ndi vhubvo hanga.
Imasungulo ya mina.
Molweni, siyanamkela kuhambo lolwimi. Olu sasazo niluphathelwe sisikolo selwimi kunye nesikolo sobuntatheli kwiYunivesithi yaseRhodes. Uhambo lolwimi luthetha ngezinto ezibangela umdla ngendawo ethile, ukuba ngumhlali kuloo ndawo nokuthetha ulwimi lwalapho. Igama lam nguSiliziwe Mahambe Hlala, umbalisi nomfundi wosasazo iMzantsi Diaries. Ibeke ngoku ndiniphathela ijelo lwesibini.
Uhambo lolwimi.
Xa ufika kwidolophu ekuthethwa ulwimi ongalaziyo, usenokutyhafa, unokude ube nexhala futhi ungaqiniseki ngale ndawo ukuyo. Kodwa noba ukwindawo ekude nekhaya, uyakwazi ukuyifumana imfudumalo yekhaya kuloo ndawo. U-Asonwabise nayo okwangumbalisi usichazela ngendlela ancedakala ngayo mhla eqala ukufika eGoli engazibani. Masimameleni.
Pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip. Khawujonge, khawukrobe. Xa ndisiva iiteksi eziphithizelayo kule teksi ndikuyo, amehlo am avele alaqaza efisterini xa ndisithi ndabona ibhodi ebhalwe MTN taxi rank. Yho, ndilahlekile ndiqala ufika eRhawutini. Engqondweni yam ndiyintombazana na encinci, seyiqala ngaphi le nto? Ndikhwaze ngasemva, buti ndicela undise eNorth taxi rank. Wavela wakhawuleza undijonga esipilini ngamehlo wakhe abomvu ingathi khangalale iveki yonke, watsho ngesiZulu. Ndifikile apho kumele ndiye khona, wonke umntu ngaphandle. Ndilindile, ndilindile, ndilindile wonke umntu aphume ngethemba lokuba ukhona uzawuba nomusa sondibonisa apho kumele ndiye khona. Ndathi ndisalindile ndava kukhwaza, "North taxi rank, woza." Ndigxidika eteksini ndizama utyhudisa esitratweni ndilandela eli lizwe. Ndifike kuye ndimxelela ukuba ndiyaphi. Wandijamela, wathi, "UngumXhosa? Ungowaphi sisi? NgesiXhosa sakho usezolahleka." Kodwa khuleleka ndikhona. Oh, kwavela kwathi xhiphelele. Uzazisile njengoSipho. Waqala ushwabula ukuba uzazi zonke isitalo seGoli nendlela ayenza ngayo imali. Bendimva apho nalapho ngoba mane sigilane ebantwini. Sitheke xa sibona le rank kumele ndiye kuyo, wafuna i-100 rand. 100 rand? Yho, andinayo loo mali, nditsho kuye. Wavela wanyusa amaxa wathi, "Ukuba unayo le mali ndiyifunayo, awuzumfumana umthwalo wakho. Okanye ungandibhatala ngenye indlela." Andazi noba lithamsanqa okanye yintoni. Indoda yomXhosa iye yasidlula ndizama uthetha nalo mfo. Wavela wangena phakathi kwam noSipho wajongana nam. Watsho ngelizwi lakhe elikhulu, wathi, "Sisi, ungaba kwenzeka ntoni apha? Ndingakunceda." Ndaphunyuluka ndamxelela yonke into. Wavela waxutha ibhegi kuSipho, wathi, "Kwedini, hamba." Hayibo, nje njalo uSipho wanyamalala akaphosa amaseko. "Lo bhuti undincedile." Iqhawe lam, iqhawe lam lomXhosa.
Ibali elilandelayo libaliswa ngulona Mathuntuta, naye okwangumfundi wezobuntatheli. Usibalisela ngesiganeko athe wadibana naso kwindawo yokutyela eRhini. Esi siganeko simenze azibuze umbuzo othi, yintoni ebangela ukuba umntu abhenele kwisiNgesi xa edibana nomntu angamaziyo, abe loo mntu engekho mweka ngokwenkangeleko?
Ukuza kwam kwiDyunivesithi yaseRhodes kukufana nokuza kwiDyunivesithi kwilizwe laseBritane. Njengoko ndiphuma kwisikolo esigqogqisa amaXhosa, kwaye isiNgesi sam sinamagingxi-gingxi sizele zizithintitha. Into yokuqala endayiqaphela emalunga nale ndawo yayikukuba ingathi abantu bayixhamle imfundo enomsila kuba bethetha isiNgesi nkqu neentsana zabo. Ndikhumbula ndibuza elinye inene lalime emgceni kwindawo ethengisa ukutya ePaper Grove Mall eKFC ukuba nguye wokugqibela na emgceni. Ndathi kuye, "Uqalo tata, ingaba nguwe wokugqibela?" Wandiphendula wathi, "Yes, I'm the last one." Ndandilindele ukuba uza kundiphendula ngesiXhosa kuba ndandimbuze ngaso. Ayikukuba ndinengxaki nabantu abathetha isiNgesi into nje, ukubeve besithetha amaxesha onke kundenza ndizive ngathi abaluthathele ngqalelo ulwimi lwabo lwenkobe. Wofika abantu beqhobosheke ulwimi ngathi baqhawuka ukuqhoqhoqho, beshwamza ingathi bamumathe itshunga mabethetha isiNgesi. Iye yenzeke izihlandlo ezininzi into yokuba ndizifumane ndingcola nabanye abafundi balapha esikolweni. Iye iqhube ke incoko ngesiNgesi njengesiqhelo. Kuye kufikelele ixesha lokuba sazane omnye nomnye achaze igama lakhe nendawo asuka kuyo. Kulapho siye sazane ukuba sithetha isiXhosa ngenxa yokuva igama nendawo umntu asuka kuyo maxa wambi. Ndiqaphele ukuba siyalutyeshela kancinane ulwimi lwethu kuba abantu balapha basithetha ngokusulungekileyo isiNgesi kubahlobo babo okanye abahlohli kodwa bayathindithatha kolwabo ulwimi. Ndikhumbula mhla ndincokolela umama wam indlela abasithetha kamnandi ngaso isiNgesi abafundi baseRhodes. Walandela ngombuzo wothi, "Kuyakhunyushwa kalopha, wena uhlula intoni ukuthetha iEnglish?" Impendulo ayikukuba ndiyohluleka ukuthetha isiNgesi into nje, ndisithetha xa kunyanzelekile ukuba ndisithethe. Uninzi lwabantu aluzazi imvumi zakwantu ezinjengothandiswa amazwi, obuhle bendalo mda kunye nocamagwini abacula ingoma ezingemvelaphi nezithethe zakwaXhosa. Abaziwa nababhali bencwadi zesiXhosa abaphume izandla njengomfi uSamuel Edward Mkrone Mqhayi owabhala inoveli edumileyo ethi Ityala Lamawele yade yalinganiswa kumboniso bhanyabhanya. Kwakunye uTamkhulu Ncedile Sawule owabhala Unyana Womntu okwalinganiswa kumboniso bhanyabhanya kwaye ukwanguye nonjingalwazi apha kwidyunivesithi yaseRhodes kuba abantu bathe phithi ngumculo nababhali basentshona. Kubuhlungu ukubona isizwe sikaPhalo siphethukela kulwimi lobukoloniyali. Njengentombi yomXhosa enebhongo, ndiyazibuza ukuba ngaba ngokwenza njalo abantu basazingcana ngenkcubeko yabo yakwaXhosa, iingcambu zabo, nayo yonke into enxulumene nesiko labo. Kaloku thina, sisizukulwana samaqhina namaqhalo, songquphantsi namanqugwala, sisizukulwana sebhaqolo nengqaka nengqithi. Ngoko ke ukungazincinga ulwimi lwethu kunye nokungaziqhelisi ukulithetha kuya kukhokelela ekubeni ulwimi lwethu luphele.
Ukungakwazi ukuthetha ulwimi oluthile ngokugqwesileyo kunako ukwenzeka, ingakumbi kuthi thina bantu esiphila kwesi sizwe silimi mninzi. Ukamva lethu ubalisa ngovalo athe alifumane xa kufuneka athethe ulwimi olungelilo ulwimi lwakhe lwenkobe, ingakumbi nabantu abamnyama. Uthelekisa indlela aziva ngayo xa ethetha isiNgesi namaNgesi naxa ethetha isiNgesi nabantwana bomgqubo.
Uhambo lolwimi.
Ilanga lihlabe umhlaba, iintaka phandle ziyantyiloza. Yimini entle le, nango amakhwenkwe ebaleni adlala ibhola. Kuyintswahla, kuyintsholo, ayavuyelana. Kuthe kungaphelanga mizuzwana ethile ndiwabukelela amakhwenkwe ngefestile yegumbi lam lokulala, ndizive ukuba ndilambile. Ndithathe isitya sam ndihambe ndiye common room, kuya kusebenzisa isifudumezi ukwenza ukutya. Ndithe ndingekangeni e-common room, ndive ukuba ngaphakathi kukho iintwazana ezincokolayo kwaye zincokola ngesiNgesi. Ndiqonde ukuba mandikhe ndime kancinci apha ngasemnyango. Apha engqondweni yam ndinezingcingane. Asiba ndiza kuyithini ukuba ezi ntwazana zifuna ukuncokola nam? Ngaba ndizawukwazi na ukuncokola nazo ngesiNgesi? Khona ukuba bandihlekile koku kupitiliza kwam isiNgesi, ndiza kuyithetha nabani loo nto? Ndiqonde ukuba mandiziqoqe kuba kufuneka ndingenile common room ndisebenzisa isifudumezi ukwenza ukutya kwam. ndingene ngenene. Enye yezintazana ibheke indijonge, yandincumela, yandibulisa. Nam ndayibulisa. Ndinamthandazwana uthile apha entliziyweni yam. Oyini thiza wam, mabangafuni ukundincokolisa. Mabaqhubekeke mani nencoko yabo, bandiyeke mna bangandihoyi. Ndizisenzele ukutya, ndiphume apha kweli gumbi. Enye yezintwazana yandibuza ukuba ndenza eziphi na izifundo. Ndimxelele ukuba ndenza iBachelor of Arts kwiJournalism nePsychology. Hlobo eli ndanditatazela ngalo. Kwangoku ndimphendulayo, andiziva kwamna ukuba ndithini. Koko kutatazela kwam, ndithenda wisifolokhwe ndiyiphethe ngesandla. Ndakhawuleza le folokhwe ndayichola, ndawancumela izintwazana. Kuba kaloku andifuni baqaphele ukuba ndiyatatazela, kwaye nezandla zam zazisele zibilile. Hayi ke, nazo izintwazana zisele zizichaza ukuba zenza iziphi izifundo. Enye ipharmacy, enye i-education, enye music. Ndiyiqondile kwakulaa mbuzo wabo ukuba bafuna ukuncokola nam. Kuthe ngesiquphe ndive umntu ebiza igama lam. Ithe kanti ngumhlobo wam lowo ondikhwazayo, kwabe nokutya kwam sele kulungele. Ndikhawuleze ndithathe ukutya kwam, ndivalelise kwezintwazana, ndihambe nomhlobo wam siye kwigumbi lam lokulala. Akakhange ahlale ixesha elide umhlobo wam kuba ebeze kuboleka nje esigere, emva koko wahamba. Nako ndiseli ndedwa, ndicinga nzulu. Apha engqondweni yam ndinezi ncingane. Ingaba kutheni mna ndingenako ukuzithemba njengala makhwenkwe onwabileyo adlala ibhola ekhatywayo ebaleni? Ingaba kutheni mna ndizijongela phantsi ngenxa yokungakwazi ukuthetha kakuhle isiNgesi? Andiyazi kuveske kuthini apha kum, ikakhulu xa ndithetha nomntu omnyama ngesiNgesi. Ndiveske ndingaziva nokuba ndithini. Izandla zam zibile, ndibe nesifuthufuthu. Uvalo lungongoze, ndiveske ndibe ngumntu othintithayo, kodwa andililo ithintitha. Kuba kaloku ndinoloyiko, kuba ekupitilizeni kwam isiNgesi, baza kundihleka. Ndiza kwaziwa luluntu lonke, kuba kaloku mna ndingulowo ongakwazi kakuhle ukusithetha isiNgesi kwesi sigaba ndikuso edyunivesithi. Andibinayo le nto xa ndithetha nabantu abamhlophe. Phofu ke ndicinga ukuba ulwimi lwabo abandilindelanga ukuba ndiluthethe njengoko ndiluthetha olu lwam lwenkobe lusisiXhosa. Oh, ndinomnqweno apha entliziyweni yam ukuba abantu bangayeka uhleka abanye abantu. Endaweni yokubahleka bangabancedisa batsho bakwazi nabo bazithembe ekuluthetheni ulwimi olisisiNgesi.
Liphela kanjalo eli jelo lanamhlanje. Kwiveki elandelayo, siza kuniphathela ijelo elilandelayo kule nkqubo ethi Uhambo Lolwimi. Le nkqubo ihlelwe nguQhawekazi Mphahlwa kunye noNasiphi Mahlathi kwiDyunivesithi yaseRhodes. Umculo uhlelwe nguKhetha Beats. Igama lam nguSiliziwe Mahambe Hlala. Baphulaphule, phambi kokuba ndiyishiye indawo, bandinishiye nombuzo othi, ingaba olu lwimi lwesiXhosa luyintoni na kuwe?
Ulwimi lwesiXhosa kum luthetha into yokubana ndingakwazi ukuzazisa nokuzibhenca ubumna ngokufanelekileyo. Ubonisa nokuba kuthetha intsukaphi nemvelaphi yam. Kubonisa inkululeko.
IsiXhosa kum ndingathi yinto exela imvelaphi yam kakuhle.
IsiXhosa kum sithetha ulwimi lwam ndizalelwe kulo, ndakhulela kulo, kwaye ndisebenzisa lona kuzo zonke indawo endikuzo.
Isixhosa kum ndingathi lulwimi. Ewe lulwimi ne, but ndingathi ubona indlela yobonisa uthando ngoba sikhulisa sithetha isixhosa. Sikhulise si yo in, you know about singabanye abantu sikhule sithuka emakhaya and kuthiwana la ndlela ibi sibonisa uthando ngendlela ethile.
Isixhosa sithetha ubundimi sindinika intsingiselo enzulu ngemvelaphi yam.
Ulwimi lwesixhosa luthetha ukuba ndivumelekile uba ndibe ngulo mntu ndinguye, ndikhululekile and ndiyakwazi uziexpressa ngendlela endifuna uziexpressa ngayo ngolwimi lami.